Yeah. It's 99, yo.
Wesa.
Sit your skip classes. Nimi pasinekta zote. Nabada sijete classic. Doto ni kuwa the boss tighter. Nikifa kama ghost, nitakuwa the ghost writer. Hip hop, bendela ya kila taifa, best fighter. Na trophy kwa kila cypher. Tunao rap ni wengi. Machizi wanaweza na wanachana kishenzi. Sina mitwango ya bendi. Na ndo maana mimi bado sija skika na wengi. Why lying? Sokoni ni 99 high five. Kufa maskini so die trying. Conscious. Sikia mwana niko sober. Goja. Ukitaka vita niko soja. Hold up. Usibip niko voda. Mana nkipiga takuwa noma. Owner. Jinsi gani ulivyo bogus. Kisa kicheche ndo mchizi uka lose focus. Mshukuru Mungu yote heri. Bonge le nyao. Paka shume kati peri. Ondoa shaka. Sikia kaka. Nilo wataja wote paka. It's not that this. I'm big nice dude. Don't panic, take a chill pill, ice cube. Hini R&B, rhymes and bars. Mi stali na vina. Nisikize kwa kina. Hini R&B, rhymes and bars. Mi stali na vina. Nisikize kwa kina. Underground listen, get busy. Focus kwenye underground vision. Panga vina, kisha panga sauti. Hiyo ndo underground vision. Kutoka kwa juu kama nyota. Hiyo ndo underground vision. Kila weekend kwenye vilinge. Kuchill na ma underground legion. R.P. Father Nelly, Langa na Nguea. Bobo na Mayor. Mimi na Mike. Ella Street. Toes na Nike. Facebook, Insta. Sister dude na like. Mimi ndo Biggie. Mimi ndo Pac. Mimi ni speaker. Mimi ndo Mike. Mimi ni mchana. Mimi ndo Knight, mimi ni Jay-Z. Mimi ndo Jesus, yuzi malifa. Kibao kwa kichwa dunia inapita. Ilo neno na shika. Death technology, life science. Ewe muza sula julize nani ni client. Iwe draw from a giant. Kabla ya kufa, mpesifa Mungu wa Isaiah. Mungu wa Yakobo, Mungu wa Isaka. Mungu wa Neema, pia Mungu wa Baraka. Kwenye makanisa, mobili pesa. Sasa yui kuna Mungu wa sadaka. Facebook, instant dope, miungu ya kisasa. Salama na mkasa, ya ni Mungu wa mikato. Adija Kopando, Mungu wa mipasho. Up next, Mungu wa kinacho. Fuata, Aire Silasi, Mungu wa marasta. Kuna Mungu moja tu, Mungu mumbaji. Mungu baba hali nyumba na kipaji. Nikawa Mungu wa kinasa. I'm the rap god, MC leta duo unavyotaka kuwa. Kuwa kama mimi sina 16 bars. Nina 180 na utapo kuwa. Usije rap kama mimi mana hizi bars. Kuzipanga kazi kama nini. Kazi kama nini. Wanasema hii ni ngumu jamaa. Minasema no, hii sio ngumu jamaa. Ugumu leba, ngumu kuzaa. Kwenye jeneza bila kufa huwa ngumu kukaa. Bila kufa huwa ngumu kuitwa shujaa. Hakuna ugumu kwenye sanaa. Boom kubap, iwe zuku lumba o trap. Zote na rap kwenye kila beat na car. Yo, nina ndoto kubwa. Manoti the MCF. Logo chata kubwa. Money comes first. Yuda, pesa kwanza ndo kauli zaki kubwa. Hii ni R&B, rhymes and bars. Mistari na vina. Nisikize kwa kina. Hii ni R&B, rhymes and bars. Mistari na vina. Isikize kwa kina. Hii ni R&B, rhymes and bars. Mistari na vina. Isikize kwa kina. Hii ni R&B, rhymes and bars. Mistari na vina. Isikize kwa kina.